umboniso wesibhozo uAbraham, uSara noIsake. UAbraham yinzala kaNowa, naye wamkholelwa uThixo wamphulaphula. UThixo wamthembisa uAbraham noSara inkosikazi yakhe ukuba bakuba nomntwana. Nangona babesele bekhulile, bayifumana inkwenkwe abayithiya ngokuba nguIsake. Wabathembisa ukuba esizalweni sikaIsake kuya kuzalwa umsindisi oya kuthabatha zonke izono zabantu. Wamthumela umsindisi uThixo ehlabathini, igama lakhe nguNkosi uYesu Kristu, onale igunya lokuthabatha izono zakho nezabo.